Wanajeshi pop seat boy. Yeah, you know what it is, be one record, ya dogani mjizo bad man. Liberation, nigga. Isa na ime back na ipasit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street, you can be a mahatko. Dani ya street, you can be a mahatko. Isa na ime back na ipasit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street, you can be a mahatko. Dani ya street, you can be a mahatko. Isa na ime back na ipasit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street, you can be a mahatko. Dani ya street, you can be a mahatko. Isa na ime back na ipap sit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dania street you can be a mahatko. Dania street you can be a mahatko.
Hapa dai we mbaliza na kutusi simkawize. Wanafanya pap jina, wanachapta ya majina. Ukitaka cha upunguni, basi chati winame. Uniwezi kwa mistari, cheki vina bimimina. Wana Disney kopisi, nafanya pap kweli. So kutaja majina, hiki kina kilefu. Mziki unanipa umarufu na mpalaza mpaka mtaze. So ni kate kama luku, jogwa shamba wiki mjini. Kwenye game niko makini, bado tunaenda sambamba. I'm a real Hassan, lojivika ngozi ya mama. Wanangoje mpwe magamba, ili na waweze tamba. Bado mina simama, hip hop kuisu uma. Nazidi songa mbele, wanataka nudi nyuma. Kanani cheguli tusi kama hip hop, mini mfasi unokunya maja bendela. Wajinga nasi kambi, pop city bonge la kambi. Levo hizi azipi miki, wajinga na jenga chupi.
Isa na ime back na hip hop city. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Isa na ime back na hip hop city. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Isa na ime back na hip hop city. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Isa na ime back na hip hop city. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Mwaka hui pop city juu. Ni adogano salimie kigenge juu. Nimeludi na machizu wakita. Ngalisha kusababisha chaka kwa chaka. Ni design ya platuni wanajeshi vitani. Batman pigi autograph makaveze doni. Isi samba za microphone. Kwani we woni maskani pop city mindo na chiri. Kampani ya kweli mulize blaza shell. Ukizingua kambi pande izi misifiri. Ile keep up na wateka mbaka mashori. Msoto mkali lakini mafansi wanatu kubali. Iyeshima mashabu kutosha napata kwa mama. Nakuja kama niko brama. Bloody mona hama hama. Mashailu tajiri kama kisima cha mafuta. We polisi kwa mabaya autoni pata. Nakinukishe pagara mbaka sosu machizi watata. Tumekunyo maji ya bendela utafiata. Bado niko chimbo na imasta game. Miso shalobalo wanisumbui madem. Nazidi kumove na mna hii. Kwenye izi kazi, kazi makazi. Kibaki mapinduzi ya mziki na bado na chia utanda wazi. Kipaza shupavu, kipaza mwangaza. Bado na flow, bado minago. Wall is born, chaka tu chaka, chaka tu chaka. Nigga? Yeah, yeah.
Isa na ime back na ipap sit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Isa na ime back na ipap sit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Isa na ime back na ipap sit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you can be a mahatko. Isa na ime back na ipap sit. Downtown ni wabishwa kuflo. Dani ya street you can be a mahatko. Dani ya street you